yande joni wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men nder galluje men ni e nder région ji leydi dinni balɗe ɗe hano cuddi e duna gonnon ni kan wangi ɗum doni har ko ƴewata fama heɓo dow mum min jewtidi e sarusi hawjunde fi diyele e kirnon ni durwo go durwoɓe leyɗe afrique non ni yannage no waɗete nder galluje men sappo jeɗɗi yaago sappo e jeenayyi lewru duma gonɗe nder mum yewtere men pindinon hande ni goto nder himɓe daraniɓe hakkeji ɓiɓɓe adama ni no yeccoto dow fi yahu warta himɓe dow lawol laamu lamba duuɓi a ɗiɗi e sappo e joyyi yaago mbiyen ni ɓolum e capanɗe tati e jeegoo tokkomi on nan pittal haalaji nder kibaruji men ɓiɗɗo debbo ɓangaɗo ni nder wuro Daare nder commune mo Matamey département Kanthi wari hoore mum ñande mawnde de ɗum ɗo gam o haɓɓanama nane mbiyen ni a bi ko tilsinimo dewlinimo mo yonki makko yiɗa nani ko préfet mo Kanthi Moussa ɗantani o fantini o woni mo watta dane yaago e saroɓe acca suka e mabɓe cuɓo moɓe giɗi nani ko préfet on fantini
abinde yahu rushi
ko waddi ɗum ni woni hono suka debbo noon dewlina sembe sembe dewgal ngal o yiɗa gorko wakkati ɗo woni suudu makko to o joddi e gorko ɓe ngala ɓe narra ɗum waɗi misali mettolgal fa o yehi o wartowi o wari hoore makko mursi yonki makko noon enna gonga himɓeje no pijira sanne filla dewgal dewgal nde no waɗi hanana tokke lawol nona Allah sallallahu alayhi wa sallam do sunna mum kawm holli ke no hani goho fo ginandam debbo e gorko tawi no yirri nden dewgal hani haɓɓe hakkude mabɓe ɗum ɗon ne himɓe gonno jeebi hannden ko noddam e himɓe woni dewgal no waɗa fuu no hani ƴame faameyal debbo e gorko no yirri gaden du ɓe cawodir e sukaɓe mabɓe satu fo seɓe jiiɗo ɓe dewlina ɗum
enaaaras
o woni Habou Sarki Salay nonnoon ni himɓe ɗiɗo maayi ɗiɗo nawniri nder hippitere waɗani asawe sappo e goho lewru mars noonni nder wuro ta nder wuro ka taguiri nder commune mo Bangui leydi Madawa bandiji ɗini garana dow motoje gaɗoji kanƴe capanɗe tati yande sappo e goho jemma ɓe jaadi e ɗuɗal dabbaji wuro gonnoonni to ɓe paadiɗi to en leydi Nigeria gaɗa mbiyen ni habar mo hooreɓe ɓen nani ɓe keɓi ɓe jeehi to fi bonɗo o waɗa ɗum ɗo gam ɓe kolla mette ɓerɗe mabɓe illa jeɗɗire mbiyen ni jeɗɗire wittine ni famama ko duune e kambu gon kan woni harko ƴewatte nder jajirka leydi Niger noon ni sarusi hawjine fi étole diyel e kenu noon ni fantini wiide ɗum kay fi noon ko bonnugol wakkati noon ni ko fi mum wardata e hendu wulnu e ko nandini nder sahel on noon ni nani fama ka Asuman Bawa fantini Rafika Taher
ça arrive parfois
ko waɗo non degom wakkati on endan nata o wurto nanda hano ni lowru ƴeñino dungu naati na ɓadake to cuddi balɗe ɗe enda e hendu fewnugon kam waddi ko wakkati on endan waɗirni iri majjum ndu no waɗo misali lewru février mars na avril guleyki jippo iri majjum no wowi waɗude nder duuɓi capanɗe tati bittiɗi ɗi enda ndiyam toɓe nokku nokku yimɓe no mbiya ndiyam manguje no toɓo hoodu hana ɗum kuuje fuu waɗata hana du ƴitagol bakaje woni no wadda kono toɓe ɗum wonda ndenne remoɓe kakkilo ndungu waɗay gina fa
awi
hande sumanni nder gallo ñimay ni batu lawol ɗiɗa ɓere fuɗɗama batu joɗa kalenno ko hooreɓe kawjiɓe fi jonde himɓe far ɓangguere keɓol ndiyan laɓɗan e fi laaɓal nder leydi Niger dow ardagal fedde reciyanoni nani fama ka jon suudu hoorejo leydi Hadisa Bazoum o fantini jaadimi mamma ada
l'objectif principal
konana tefe kawoni himɓe peccida habaruji daadu yeeso heɓanu dow ndiyan jarteɗan e laaɓal ɓannu nder kuɓeje e ci e hawrine hannen nde no ɗon no waɗe dow laabi siriyade batu ñalawma ittanaɗo ndiyam nder leyɗe duniyaru laso e ɗiɗi lewru mars semme haala batu gu kawoni yawnude golle sigilaji ɗi en miɗo watti tammude ko ɗo leydi Niger ndeni himɓe tittinkinike yaade hitan du ujunaɗe ɗiɗi e capanɗe tati mosola ndiyan no heɓoto lila majjum waɗi hanne emin ƴewtino laabi no waɗe ndiyan e laaɓal tawe nder koreji janngirɗe e lokotoroji heɓo
les écoles et les centres de santé
sappo jeɗɗi yaago sappo jeenayi lewru mars ni ɗo nder galluje may no jaɓitirto batu durwo laawol sappo e ɗiɗa ɓere noon ni ko leyɗe afrique yannage fedde to lakka noon ni durwo kollol baawal ngal hawratana durwoɓe leyɗe cda wono nani fama ka malam barka a koda hoorejo kawjiɗo fi baawal dental durwoɓe leydi niger o hokki jaadimin sumana amadou
laabi fijo durwo ko leydi afrique tugakinani e dow durwo ko leydi niger ɗum enda ko sendi ɗum ni woni jajendi fageere nde endam kañum e wakkati mo durwo ngo hoƴoto saabu durwo afrique kankay wattakinani mintaji tattati fan ɗiɗi hakkude ɗo no woodi minti goto powtiri wajibi sarata e goɗɗo kay liɓama no wattu fuu tawi ne kay durwo niger ɗo enda kankay durwo no wawi ko wattu mintaji sappo e joyyi fayade mintaji nogayi aɗa filla liɓede du ɗo niger kay seni jomum koppi mum ɗiɗi memi leydi naadu konnan coɓɓudu mum ɗiɗi memi leydi to fu jomum saami naadu soɓɓudu woturu e howru woturu so memi leydi fu jomum saami nde ɓawa mum yettake leydi nade hoore muɗum singeke e leydi nade yeeyi jotte wekke ɗum kam fu liɓama nonni ko leydi afrique ɗum kay koppi ɗiɗi memi leydi e soɓɓudu woturu waɗi tatoye nonni naadu coɓɓudu ɗiɗi memi leydi kañum e howru woturu ɗum watta ko wiye jomum saami ka noon ko heddi ɗum to kay fu gotum noon
ceede hijjore hitane hikka de ni del leydi Niger ni darnama millioji tati e feccere noon ni no der ko waddi ceede hijjore ɓeyda noon ni laabi gonɗi leydi Saudiya joɗɗini dow fi hijjore den nani famaka Mahamadou Abdoulaye horejo kawjiɗo fi lumako agence sawki o fantini jadimin Fati Malam Yaro.
Ce tarif est déterminé à 3
millions hikka gu endan millioji tati non e ujunaji hemre e laso e keme jeddi e lasoji tati e jeenay rawani millioji tati non e ujunaji chapande joy e jeegom e buudi keme didi gada ko dimma hijjotobe leydi Niger on endan hokka denno leydi Saudiya wi'i ko ho no wodi ittegom jobetede ujunaji chapande joy e jeegom e ko dekkino e kijjotodo fu nati leydi Saudiya hani yobudi enne ɗum saabi ko ceede higju hikka gu endam ɓeydi amma nder andinore ministére kawjiɗo lumaku leydi Niger no wodi boofigon gan ceede ñamdu madina warde makka hijjotoɓe ɓen ka en joɓanta ɗum ko'e mumɓen amma ñamdu mina arfa musalifa balɗe joyɗe endam kankay ɓolunno layyari ton ndu kijjotoɗo fuu kan sodanta ɗum hoore
mum
wata jeɗɗige tatini ni ko horeɓe kadi yilaki mottoji adayde taader wuro Difa ngam rafi pomdutol far ɓangguere mabɓe nonno horeɓe mairie pantini gaɗa narral keɓagal nonni mottoji ɗe ni puɗɗi no golla nder wuro Difa illa mawne bitti nonni nani fama ka horejo fedde jon en mottoji adayde ta mamman sale o fandini jadimin Mane Moussa
zamu sake launin
min bayla none moteje den didabe ngel no wodi gadol dereji misali talkur assurance patente e ko wite vignette dum do der Difa nde min gollirtan e mun amma jondo wi atilayi sase min gadi talki dim den ne mido jama e jombe adeede ita kabba anniya do tanade di labi kingadi lamu wattai labi di fatorra nimbe gam do rena fi burdan jama areno wodi min durwa noy ɗum watta ko nimɓe ɗo tano ɗi laabi woɗi du ɗum darnayi kaddi moteje adeyde ita golloje
ngam barke julɗe ñalane ittanane hakkeji rewɓe noonni nder leyɗe duniya jeetati lewru mars noonni mbattuni mbiyon ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati ni kesuwal de Nations Unies yaago balle to himɓe noonni waɗi batu weltare to hawri hokkoɓe habaruji gam ñama jara kalda dow saɗarmaji ko kulle jaman kesi to ɓiɓɓe rewɓe e rewɓe noonni nder leydi Niger gam mosolo mum heɓo nani famaka Souleymane Saddi Mazu o fantini jadimin Hawa Ousmane.
Jonde amin nde e yarawo komin gaɗi ɗum endam yaade cuuɗi kokkol kabaru no yaadani e ñalade ittanade rewɓe de duniyaru gam batte ɓe jiita hakkeji mabɓe eɗen andi konnan ni hitani hikka ko ɗum tuugi domum wonno mi watta ko heɓa ko ɗum golli kañum e kulle jamani tawe pondol waɗi hakkude rewɓe worɓe ɗum min kooƴimine dow muɗum min mbi to joni min kollan duniya fuu ɗum en woni komin gomɓi ɗen gaɗa hara amin ɗon ɗum saabi min kawri hokkoɓe habaruji ɓe enda gam batte ɓe paama minen UNFPAI o endan ɗum woni komin gomɓi ɗen golla gam batte wallugol rewɓe famarɓe mawɓe fuu yiita hakkeji muɗum en heɓa yaadu yesso min noddi cuuɗi kokkol kabar yiya komin gomɓi ɗen gaɗɗo endan holla duniya fuu miɗen jiɗdi wakkati allah fuu minen mabɓe min gollida ɓe tokkamin faa ɓe jaha nokkuji to min gomɓi ɗen gollato ɓe jiira guite mabɓe komin gomɓi ɗen gaɗɗo enda ɓe keɓɓe jottina ɗum to himɓe
asawe sappo e goho lewru mars ni nder wuro Tirani cuɓaki waɗama ko gattol laamiɗo kesso noon ni himɓe sappo e tato kamɓe desi talki mabɓe gam heɓugo laamu leydi Tera yaya Halidou kan suɓa nder jowuroɓe nogay noon ni sappo kan suɓimo o lontakinani Halidou ñandu noon ni laamiɗo mayɗo on asawe goto on ni laamiɗo gure leydi Zender mbi'en ni kanko do omen laama mayi Mahamadou Mayi Moussa noon ni o suɓa kanani illa hitande duya ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. yewtere men pinnol ni hande min kaltan dow lawol laamu lamba bi en duubi ɗiɗi e sappo e joyi e ɓollum e capanɗe tati e joyi noon ni no lawol laamu ko haali dow fi gaɗol ɓiɗɗam ɓon ɗa ko noon ni kaɗol mum noon ni ko jokki e fi yimɓe dillo wamɓe leyɗe noon ni yeehu wartaji maɓɓe ko hana de laabi kan noon ni de leydi Niger gaɗol mum no saɗarma no hooreɓe pelle daraniɓe ɓiɓɓe adamaɓe kaalirta nani famaka Mahammadu Sanusi daranido hakkeji himbe nonni o fantini jaadi min tarnan Fuday Ahmed
la mobilité
ya warta himbe arem dum hakke non de bi leydi fuji wala du ko hada neddo wala ya warta mu no wodi der leydi laabi laamu leydi kawjidi fi o enden de der redu leydi non naade caka leyde e leyde non illa hitane duube ujunaji didi e sap e joyi ko dum yami lawo laamu leydi gol enden wartire olum gal lawo laamu leydi gol enden ni sador maji di wonno waddane himbe no duudi igol du he torrude tagabe fano e wala fudu misali himbe leyde afrique ummo be leede mu en no jahale de tubako
de migrants africains
do ajingano bibbe leedi e hakke bibbe adama dume gondo o don gada har ko darta law laamu leedi gol
nous faisons la démarcation
yewtina gol law laamu leedi gol enda ana kan woni mosola mo buuta torraji himbe miden yamadu gol wartire bolu gangol do tanaki laabi daranade hakke bibbe adama
e pirement abrogé
law laamu leedi gol dume tawte der maggol ko tongan yaha wartaji himbe
la loi telle qu'elle a été
nogol windira e nogol sigilora ko jukkude fi yaha wartaji himbe non ba nawtorade maggol du do andal leydi Niger wala no wadire do gonga gan datol maggol tati to bermu arandere e nayabere ko wona no tefe dermu kan woni jukkude nato leydi Niger di enda ko wadiraka do gonga denne umotobe leede mu en no nata leydi Niger no jogi talki mu en fu no kuubi dum hana hadu debe tokkirde leydi Niger di enda yawta yah libi na Algerie
en Algerie
der nawtorade maggol himbe leede Afrika hewbe no kade tokkire leydi Niger jawta dum du no ko beede yaabude hakke mabbe na
aujourd'hui on ne peut pas
leydi Niger di endani himbe mum no tawe der leede CEDEAO kewde hana dum joddina irlawol gol endan gan hadude himbe leede de endan tokkire do Niger jawta der fi yaha wartaji mum Niger ni no tawa der UMOA CEDEAO SENSAD UA no wodi du ni fa handen kulle kewde durwande daranade yaha wartaji himbe e are mu en der ko yirna
de circulation
woni min darnata habaruji men e fulfulde sai jabbiton habaruji e hausan kore ko mamman ada warta yottina ngada habaruji dum fu jabbitodon batto joda kale mo jaadi min Musa mamman mo agades o yottinta ngada habaruji dum fu kirtento jam hirti
studio kalangu
Nyande fu kettine sigilaji studio Kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joyi enen
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude compa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger